CCM.
Amélie
CCM.
Singida
Boy. Malangu, siondoki niende wapi, CCM ndo kila kitu, wea chama, chama la wote, vijana boze, CCM, wea CCM, Mondi, CCM, Hamo, CCM, Jaiva, CCM, Jaiva, CCM, Jaiva, CCM, CCM ni chama langu, niondoke niende wapi, mama, mama Samia, oh, mama Samia, CCM, CCM, CCM ndo kila kitu, CCM, kila kitu, CCM, mama Samia, CCM, CCM, hata kama ukienda Dodoma, utaikuta CCM, hata kama ukienda Singida, utaikuta CCM. Oya CCM ni chama langu, wala siondoki niende wapi. CCM, CCM. Oya, 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 oya. CCM, CCM. Oya CCM, oya, oya CCM. CCM ni chama langu, wala siondoki niende wapi. Mie, oya CCM, naitaka CCM. Oya, oya CCM, oh CCM, oya CCM. Okay. Chemba, oya, oya, CCM, 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 ni chama langu, CCM, oya, oya, CCM, 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 ukipita Kisua, CCM, ukipita Mgela, CCM, ukipita Kisonga, CCM, bwana. Oya CCM, wakina Mondi, CCM, wakina Hamo, CCM, wakina Jaifa, CCM, 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 CCM. Oya we, Amini Njiwa. Singida boy, Shokali.